hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee SODMA ayaa 217 qof oo isugu jira danyar, barakacyaal iyo waayeelo waxa ay gargaar raashin ah ugu qaybisay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Gargaarkan ayaa isugu jiray qaybaha kala duwan ee raashinka, waxaana horey SODMA ugu deeqday dowladda isutaga Imaaraadka Carabta. Sidoo kale gargaarkan qaybintiisa waxaa hay'adda SODMA ku ehliyay wasaaradda gargaarka maamulka Koonfur Galbeed. Cali Xuseen Xasan, gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Xudur, ayaa ka warbixiyay gargaarkan.
Maintan surugnaa indigeyka manaha raashinkii oo hadhiibtii wasaaradda maaraynta ee Koonfur Galbeed iyo wasaaradda maaraynta masiibooyinka ee federaalka iyo hay'adda SODMA oo raashinkii hay oo ay hageysiyaan gobolka Bakool gaar ahaan degmada Xudur. Yageyka manaha maysiyahayna dadkii masaakiinta haye oo ka dornaayay magaalada Laakuxuli yageyka raashinkii siyahayna maynta kale kan tungu mahadnaga fadaan.
Qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay deeqda gargaarka ayaa u mahadceliyay hay'adda SODMA.
Horta hay'adan aan deeqdii mahadaq nagaana ama radka raashinka ninsaanta mahadaq nagaan maamulka degme iyo gobol mahadaq nagaan madaama yoon hayna walba masheen fan masiibooyinka gargaarka maaraynta lanka madaqan mahadaq nagaan mahadwiin ag nagaan madiyaasoon hayna qaybisoon ninka qaylin walba may ninsaan fan mahadaq nagaan madaama ata haafad kaarka ku heli haafada isiidi haafadana mahadaq nage taasna mahadaqka nage waana hata umad wali fadaana dibna naani gargaar dadka abaareeni habsidahay Xudur waa hata kuunyi ma jarta guri hoos korkufeedu habsiki jarn wali mbaahna gargaar degdege haan hata shambari haysadaan walba ma niin taraayan ilaahay wal niin taray wadiin baahna gargaar degdege
maydan la siiyay geek raashin raashigoo yana la siiyay lishaani gudoomiyaha degmada gudoomiye kogaanka abaaraha maxamed keer maxamed yana sii xildhibaanayaasha kullin la siiyaan waliin dalaali laakiin raashinka nii yari naanin ka daro fadaan eeda dhibaatan taalla biladka baahi taalla mayla faday inin raashin aanayn ka dartaan haniin dadaalan niishaantan madaxda sharafta lehna eedaan maad siiyin gudoomiyaalka lamada gudoomiye eedaan maad siiyin gudoomiyaha abaaraha iyo gudoomiyaha degmada eedaan maad siiyin.
Si kastaba qoysaska loo qeybiyay deeqda gargaarka ah ayaa baahi badan u qabay maadaama ay u badan yihiin danyar, barakacyaal iyo waayeelo.